Please, twende kazi. Amen, amen, amen. Thank you, Sister Liz. Najua nyinyi wakati wenu itafika.